Halo.
Takuja kunichukua.
I don't know, mami, that's in copy. Wanaisi miko yangu perfume. My sister do wanna come on my room. Wakisi kija wana farijika. Nimesha gundu wako ninyo nanzimika skill. Wanaisi miko na yangu perfume. My sister do wanna come on my room. Wakisi kija wana farijika. Nimesha gundu wako ninyo nanzimika. Wanaisi miko yangu perfume. My sister do wanna come on my room. Wakisikija wana farijika. Nimesha gundu wako nino nazimika. Sikia, everyday na wambio taki kusikia. Wakiwa na mademu zao wache kumkandia. Etijo sindhine na kana wauni. Basi wana furai tu kushusha thamani, right? Hawatambui kwamba mademu dona nizimika. Maisha na joishi kwanza na farijika. Smoke a good time lakini mafubana daka. Masa buti kwa kibao na zili kupata.
J-O-S-L-I-A-N-E
Mina na what drive MCs kisha na wosa. Come on, I mean a laugh na buruza, right? Nina, manisha perfume ya beya juu. Yenye nembo yangu, tofauti na wenzangu. Yenye kunukie, sono mfano na kombia. Sio kuma bitoza, tama chizo na isifia. Kwenye rumu, kihiendo kabisa wezi toka. Uwe bitoza, sister duba, mamsala le choka. Ina harufu nzuri, perfume ya tari. Na yini miza, tunya mwezi, misina bad. Wanaisi mika, na yangu perfume. My sister do wanna come on my room. Wakisikija wana farijika. Nimesha gundua kwa nino nazimika. Wanaisimika yangu perfume. My sister do wanna come on my room. Wakisikija wana farijika. Nimesha gundua kwa nino nazimika. Chizi kibao tayarisha gombana nao. Sijui ni nini labda ni ya rumbaja zao. Wengine wana nita mitozi. Etina za kifadha lafu mina mapozi. Siku juba, nini kinacho sababisha. Maisha jana kwenda tu mibaru nadatisha. Kumbe na weka bifu tu kwa mahomies. Wakati nikikana unapiga six stories. Na wapa fact, vitu vinavyo nitokea. Nikikaga na mademu vile navyongea. Wana nigiza, mivile naongea. Machizi wanasema mstari na jipigia. Kumbe ni perfume, oh my god, najo jinyunyiza. Matozi wana koma nami ya ninabomiza. Tena mbaja zaidi nikiwa nimependeza. Nipo tayari kwenda kwa demo wangu sinza. Machizi wana sema mina ringa. Ringa ile street wana niponda. Baro tu wana ziri kuchonga. I don't know my perfume mine penda. Machizi wana sema mina ringa. Ile street wana niponda. Baro tu wana ziri kuchonga. I don't know my perfume.
Yeah, Spaff. Woo! Producer Jonas, Dax, A1,
Abilai,
Sisters, NY. Yeah, beat my record. Chosudin, Ever Salam, Peace Daddies, Dio, Sana Tuskia. Woo! Yeah.
Perfume.